ukuntu ngukunda sinzegera ucwa na gahinda umutima wawuza horo uri fine ndacyakunda utira uri the best even if I ntagufight you baby ntuzigera urira mario oh. Ngaho retera kurira no no uramfite my love ngaho retera kurira no no uramfite my love ngaho retera kurira no no uramfite my love ngaho retera kurira no no uramfite my love. Any moment I think you, baby, I need you, darling. Dimachaka kunja kure, zimbi kunda, mora chaka kumbi mande. I love you, darling. Sinzubuzi mutarimo, ukogasa.